Les osas, mais ça plaît. Ça plaît.
Ouais. Chi. Bitch, you can pick a dog.
Kiwango gang.
Yeah, we don't need you up. Umarekani mwingi. We taking over like never before.
Cheza kwa kujiamini, alafu kwa makini. Hapa masina kibao, mitungi mingi kichwani. Luka kwa kujiamini, alafu kwa makini. Hapa masina kibao, mitungi mingi kichwani. We mcheke mwajuma, aisha na sefosani. Wamepanda juu ya meza, ndo mnacheza stali gani. Sui nani kazisha kucheza hivi? Sui nani kazisha kufanya hivi? Sui nani kazisha kucheza hivi? Sui nani kazisha kufanya hivi?
Nataka singeli madoo, tasingeli. Nikuoneshe singeli. Napenda singeli matota singeli. Yoneshe oneshe singeli. Nipa sicheza singeli. Luka kibaskeli, weka tekate singeli. Luka kibaskeli.
Minasema ule mchezo wakupewa wazi wazi. Wengine kwetu stare, wengine kwa unikazi. Watoto wadogo mchezo iyo hawezi. Anacheza gamjomba akiwa na shangazi.
We jamani ule mchezo wakupewa wazi wazi. Wengine kwetu stare, wengine kwa unikazi. Watoto wadogo mchezo iyo hawezi. Anacheza gamjomba akiwa na shangazi.
Minasema shika chini tufike paka kunguni. Tuwa kamate kunguni tuwalushie wauni. Oya shika chini tufike paka kunguni. Tuwa kamate kunguni tuwalushie wauni.
Minasema michezo sita kwa sita unaweza. Michezo ya kitandani unaweza.
Sui nani kazisha kucheza hivi? Sui nani kazisha kufanya hivi? Sui nani kazisha kucheza hivi? Sui nani kazisha kufanya hivi?
Nataka singeli mandoo, tasingeli.
Nikuoneshe singeli. Napenda singeli mandoo, tasingeli. Yoneshe oneshe singeli. Nikasicheza singeli. Luka kumaskeli, weka tekate singeli. Luka kumaskeli.
Hey malaya, sula una shepu. Acha kucheza ujui na kama unajua kucheza igia kajituni.
We malaya suma una shepuna. Acha kucheza ujui na kama unajua kucheza igia kajituni.
Minasema floor, paja, chesa kona chaga tuende floor. Paja, chesa kona chaga tuende floor. Paja, chesa kona chaga tuende floor. Paja, chesa kona chaga.
Download kupitia bizozame supplier.com.